akakiiko ka parliament akakakasa abo ababa balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo eby'enjawulo akakubirizibwa speaker of parliament Mackson Obos akagenda mu maaso n'okusunsulamu abantu ab'enjawulo abalondeddwa ku bifo by'abaminisita. Abamu ku basunsulwawo olwaleero kuliko abalondeddwa ng'abamyuka ba ssaabaminisita wa Uganda agattako ate ne baminisita abatali bamu. Kati Dr. Crispus Kiyonga ne yalondeddwa ku kifo ky'omumyuka wa ssaabaminisita wa Uganda owookubiri atubulidde nti bwe batunuulidde mu kisanja kino atubulidde mu kisanja kino n'awa n'ensonga lwaki abantu abakuliridde mu myaka ate tebasaanye kubula ku lukiiko luno olw'abaminisita.
Obuli bw'enguzi buyitiridde, buli bw'enguzi buyitiridde nsi yaffe, omukulu gw'eggwanga His Excellency Museveni yabadde alayira era yakyogeddeko nnyo twatulonze kumuyamba mu kabineeti, naffe tugenda kubeera mabega we tulwanise obuli bw'enguzi. Ewaffe Kasese Bakonzo tugamba nti bw'oba olina abaana bakyalina emyaka mito kubeera mugisa kubanga balina maanyi batambula, bwebagamba mugende kukima mu mazzi bagenda nebakima nebakomawo mangu, olw'ekyo okubeera n'abaana ab'emyaka emito kirungi. Naye tuddako nitugamba nti awali omukulu mufuna magezi kubanga oyo omukulu abanga yayisemu ebintu ebigumu n'ebitali bigumu.